radio jukia titwaye kiranga tuliula yorulala alina muhoteli metulipe miliki manyusha jukira nagambe jiruteke ulaya ndongo nitusima nyomuli mumuluji ndongo jirutese kanyanjerute uganda rugambo titwekwe katulago uganda mazima banange chile ulaya simanyi chate uli chachiwe uganda urulala alinu ikiri wajakuwa ungamba wali utuli vira yiri magombe wate twala wevizimbe vinji vyaka ningudu mwasanjari zitingi nyinyo nimi sisi jemere jikuta kareka wajimi dwa kuta kengara jikasima tuye unyuru vya kumaso sanga na yejitwe shanyo ambyo ni vya kendo abantu bali bamanyi urunjo kuma doza chiva baba baba kaka babundu twasala ututu chikamba abantu ndinti za ulaya zikuzirwa nsonga abantu bali bamanyi urunjo kuma nibyaliwo yesu we yali akyalindwa babambuuza walage ulaya walabaki nze kikulu naddira miranga byobi kubanga wanoonoonya n'akagumbi akasimu ag'enkumbi enganda tewali akyakalina tusinga kakati tuli bawesi kuzaama ebyokulabirako nga tubirina mu ggwanika abantu bali bajja n'akuweesa omuntu kubanga batereka ebiba wa pulaani okubuga bannange wano kye twaba ki abaana buyite bulayo nga kali bannange wano kye twaba ki nedda buyite bulayo libere mpale wagwa mu bulayi nkeera tetulambula kutulabe bulayi tendwa ng'amazima ddaladdala bulayi tengenyera buli avaayo bwadda kyanyu byonokkiriza ekyomukisa twafunirwa bbaasi nneneku tetulambulako mu bitundutundu ewalako twatuuka mu kifo kimu kyadda nnyo nga kisudde emyoni kyakabanga akatono kyalimu abayomukama wange makadde bagazimbwa mu gyolwenda mandi lunaana gyemyaka lukumi n'egiyisemu emitono amayoyo tewadde tekuliko lukonge ninda bapate zawanganga agaggi zaweesebwa abasajja nanga luna nnyondo nga ne zitapuli okugikutikka ekulema ninkakasa nti ddala gye baava wala nnyo mu nju ezo mwalimu ebiweesa ebirimu owamba ejjiiko n'amapeesa ebikomo nga nabyemyaka byakolebwa mu yeegyo mikadde babikuuma nnyo nava mu uganda olabako nalabayo amasinzizo nga makadde bwe bagendanga okusaba mu ngu emikisa nga simakasuga kereziyo bamizigiti gaali ga buwangwa mu bufunza amasabo byalekebwawo babeerage eggumugenyi nzeera nnakakasa engeri gye baali abasomi baawundanga ebifo omusangwa katonda nga byonna webijeera tebigenda kusaana ebifo omusangwa katonda nga byonna webijeera tebigenda kusaana wano omusamiza olulwakukanga enkeera ayo kyassabuni y'obuwangwa ebirimu so ebintu ebyo biba bituufu kulekawo naalive ebweru amanyi betwali abasomi bannange wano kye twaba ki nedda buyite bulayo nga kale sirwakuba nti nno bagagga nnyo wabula bamanyi bulungi okukuuma kasima tubuuzaako ebibira okuba mu ddungu ne tunyonnyolwa bweru ty omukyalo eyaliwo y'omuzira gwagwa mu bulaayi olulala ne guddirirwa embuyaga eyasaanya ebintu abumeedi n'etojjera butunga esimba ebibira byetwalaba ebyo n'ebisimbwa abantu nga beegendereza emiti egigumira omuzira nga n'embuyaga eweetamiweeteebwa ekya ne Kororanga we achisanzo kujia inge nyangu jivako vivula yetungu Tualo zole raga vila buganda namba Wava waunga tumatiti vitula vye Yoga yoga tutu zego kayanja karono square kilometers ya nuhu kusoha Kwali kaka meri mkama wange makate Mbaka kole wimia kabisa tuye jise Kawe toko tatuta mkumeri otekena Mtuwa lambulili nyanjo jetolora Kawe kovera jivami jemi tukimi kuwa Babira virira babira kekumu genyi Manyenge jivali mumu miake jise Nyuga tu sengi sengi ndi sajakula Ndina vira babi zina wikenda Ujapi sanga yunga vikuli zula viku Songo uru viru wawanibu gande mingu Siri nyanga na yunda bubu wangu ulimu Kono itawanga majega bimbite Nuku sanga yuvu nanwa kumbi bukesi Sosingawe watu kira wanulimu guira Nala wako wetu alimu miaki jise Banange wanoje tuwa bachi Netabu ite ulayo unga kali Banange wanoje tuwa bachi Hapana bu ite ulayo unga Songa, kubanga twa manyobu kaka wabuva Fero pako vera kuvera kwerimba Kubache tufu na jitulo ozo kumara Twachara kumaka wako mwami mkuda Nga mulimi arunda ni mbarasa tunda Ifeke ira suzane sirinji umi Twa musanga kutula kita mpunga kora Kofi kakati jijise mkukulima Noto wabalizi nutana ukua Umundu kwe watende mjitundu wa singa Kajijinu jisu sesambu Yatwetira mundi ukuhumu kakishimara Wali unyiki vokusiva yomu nimiro Katio utanyize ya muwabiji katonda Tateketua kwira vira mkumbitamula Ya muwabiji katonda Tateketua kwira vira mkumbitamula Wanumakani kakuruhulu njimotoka Wakaka waranga nevisipana sawali Kakenda mjapani atakuleta ngambia Nizitali kundi wanuwasha mwakorao Nganeri njiri amakalikoro alidivya Ngaidi wa msuzi kubatu sambia Kati urubu kukubuli mkutabiriza Jufira oka kati yukandira kawa Kula ya veru olinga kutumulimo Akunyikira kukata kukweke mnenya Yali akanika injiri okuzitabiriza Nkiru sanga kula zizira tunda Femi kisangejo lujifiru wa mutabara Kubanga detwe wayo na kasera kukuka Rabu mkule mu Uganda sima nyingi sawe rituka Tukuruwa kagadi na yetara kagali Katakinda kutokota Nebula yo watai ya nirupanga Kubawo kani kurufuna sende kupara Kukenda mugu india suhule mpia sabirwa Banangene tutebuza Tijetubuno na pubabu we sangirichi Banange wanoje tuabachi Tumchebuza jejo chemba gambie mavega Teka, ni kujifiche kukuli no kuongira ku Uyumba wabu yonji osasura Usamu senti niruku viro luji Atevuru wa murwe kura mkweta sako Lina kuongira musente rukuli ndo kumara Emoto kayo ya uyonji chakara Usasura paka uji pakinga Kulisawe kwa
kono musaru gwayo rwansonga ujisimbye sikuwerawo bitukaba gwakuno chimunji nyo nayinga nokula kola natukwira biri omuzoleri mu gavumenti eziriyo bafisana zino zebaolafa bajega bangenda bulayo ludda twewanirako osigembe obulaya kwanamiriza twetwakomawonga empale ezitwezinze olwebituganye okukola ate mwattu ebitono ebyobuwangwa byatulema fukuma tukopye byabagwira byetukwikiriza wabula abazungu bo babyegendereza bakuuma obulombolombo mu bikandi nyiriri mu jamani eriyo obuwangwa bwiru obutono ako buli muwala bwabanga avubuka atambula nako kamwawuli ku bafumbo ate kamwawuli ku bamalayo emisege era omuwala wakabwa bamwegendereza abeera mbeera mu beefu mwabo mwebanoonya be bagenda okuwasa ekintu ekyo bakikuumya esoba gagga ekimala buli muwala avubuka embwayi baawo eyo mpisa ya nsi okuva emabega so wano tulajanya abawala mubikke ku bisambi mbuwangwa bwawa n'ebisambi bitta ekyama mwagaana wano gyetwabaki nedda bwoyita ebulayo nga kale sirwakuba nti nno bagagga nnyo wabula bamanyi bulungi okukuuma nensonga obakandiite ekkuba eyitangaavu mwe tunaayita okuba abagakka ekimala tukuumira eddala bye tulina ng'akalira okukakata ku kyokola olabenga okuguka kituyambira eddala naffe okwaza abakugu wano obulaaya weeyiseemu okwaza abakugu kuba omuwumbi w'ensuwa atabajja ndongo abumbira ddala nsuwa akuzaanaamiriza alw'edda n'abumbayo ezitengeeye ennyo n'abumba n'ebika ebiba bitawumbwanga tuyayaana olw'eva ebulaaya amagero ebyobuwangwa tongera okubyesembereza tubyagale n'obyagala tubiyooyoote kuba ababitukyayisa abakuumi be balina nze bye nnasinga n'okwegomba nga ndyeri lugendo lwali lwa ssanyu kimwali mbuyaga wadde nga waliwo obuzibuzibwawo obutono ate nga nabwo obwava eno mbaasigala batayagala tugende tulabe ekyo ekiriyo naye engeri gye twaliko omuzeeyi katonda mwattu obusanvusanvu twabubuukanga ne betwalabayo ebikulu mbyogedde laba ne fuleedi by'omanyi obigamba abantu fuleedi toyogera engeri gye twacyakala ebyo byakwejjukanyizange ne waffe emmanju twogere bye twalaba ebizimba ensi tulyoke tube batti kyabasaana eddikuli sebatta toyogera engeri gye twacyakala ebyo byakwejjukanyizange ne waffe emmanju twogere bye twalaba ebizimba ensi tulyoke tube batti kyabasaana eddikuli kati njagala kgendako obubondo kuwonga tutira katende ku kiggwa nawo mbonge anti awo wetusiibuka abalungi abagave yesu battamuva ludda wankubuuza abaliga nja kudda mangu kyemmanyi nnyumye ku bufumbo tumanye obufumbo bwabeeruwa eri ekkatala bampita basudde nantaggwa buwomi kwosa neege muntumi amaanyi obulala mwera baana y'abazunguko abantu bamanyi bulungi okkuuma buuza mmwe wano kye twaba ki lwe nnadda mutegeka okunziramu